taliawo nzempulira bubye nga munange talieno baby wajange nkuba nze wenega mape kukufuna siyinza kukuleka muntu yena okukegisa baby sijja kwatula ebangali nakwagalira kati tulize nambaga kyekyama kyetwekumira yona tankubye magolo mwana tankubye magolo yona ntwala mu maso yansomese n'omukwano kyama kyenekumira kugwe kwenasokera yegwe yandaga enjuma y'omusana wandaga obukwano
Kaima kasisiko